track.
ZLouder.com.
Zankala to be my example. I think that you will be mad. Zankala Munga Yonja. Kukula Kwatu. Kulibes organiza Pokuti, fitting and Kalepona Bantu. Munga Lero. My children. At Mananga Bilani Kuban Kushule. Daya Yonzima Kumanjani Keke. Nita we are Koyoki Debishae. My children. Nanga bila ni kubangu shule Daya iyo zima kumanda ni keke Nitawi yako yo videdisha
Mpano ndelo mba mune ntepela konfendeta Tati kwa nise ine na makayandi Isu vilo mwishi na neno Mpano ndelo mba mune ntepela konfendeta Tati kwa nise ine na makayandi Isu vilo mwishi na neno Baba,
Mama taught me one thing, never give up. When they beat you down, please pick it up. Dawe yako ili mukufika manje. Fena they don't wanna see you sit at the top. They don't wanna hear you play, wanna see you flow. Ngati sunga ende, okay crow. Mange na eti
wana
Nanga bila ni kubangu shule Daya iyo zima kumanda ni keke Nitawe yako yo videdisha Na yachuda Nanga bila ni kubangu shule Daya iyo zima kumanda ni keke Nitawe yako yo videdisha Laba manjelelo Hapa manjelelo nisotame iwe Nisotame iwe Hapa manjelelo
Exclusive to ZLouder.com.